cha kwanza mama bwana nizinikia alinipenda kabla hajaniza mgaya mzuri alinipokea mweupe mweusi alinivia habari za mahusiano mwenzenu shaziata upendo wa mama yangu sosiri unanitosha ya nini jakararo nitakuja kuzeka tabia kupenda penda mwenzenu nishata saata ukisema mi mba
lakini mamangu ananipenda
eti mina sura mbaya
mamangu ananipenda
saata ukisema mi mba
lakini mamangu ananipenda
eti mina sura mbaya
mamangu ananipenda
mama amepitia mengi mama yangu mamangu hawezi kulala mpaka nilale mimi
mama yangu mimi
ndo wangu msiri wangu mshauri anaye nistiri
kwa mama yangu mimi
sione shujeuri wala so kiburi
unapendana kweli
saata ukisema mimba
lakini mamangu ananipenda
eti mina sura mbaya
mamangu ananipenda
saata ukisema mimba
lakini mamangu ananipenda
eti mina sura mbaya
mamangu ananipenda
ani kweni mimi eti
ale mpila mamu kitale
ani kwe sambamba na manager tari focus awe manager boy ani kiwa you can sound awepi watoto akidiwe nyongwa awatoto atagoni awapi watoto atabasamu brandi wasalimie sana watoto mbagara moja Moze amepiga tena
Yeah, Moze You're hitting it Feeling vibes from Moze